baby. Enough is enough, enough is enough. Hey, shimala, shimala.
Hey, shimala, shimala.
Ah, 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 pa, 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 pa. Koka nongyaga la kabaka imba ke guanga. Kubanka imbira guanga. Yaga notambu sene njiri jantumi.
Hey, shimala, shimala.
Wananga wali ya kasera kolinze. Ako kwenu nulambu sibe. No peta kuruza mbalabe. Woita kwa mugambe katuse. Sababa chara nabami. Omuka dena vubuse. Edagale likawa lili singa no kuonya. Oli kukuru moli tusadi. Katonda yamba yambi. Lubale mbero vera kumbiro nyenji. Yaka nanole moku tereze kwanga.
Eshimala shimala.
Tukumie vintu pira wanga mongeje nyempi. Kufana na balalu. Bafuna chara ne wane galika. Dalo mulalu tumosinzachi. Tuimbe, tuimbe.
Eshimala shimala.
Tuimbe, kagende.
Eshimala shimala.
Tugambe, nti enough is enough.
Eshimala shimala.
Ebyomula mubyavunze natali fudde najafwa umuvu nabulu omukisa munsi eno.
Eshimala shimala.
Bana abasomedde obukubi obungi tebajja babulu emirimu gy'okukola tebasangwa ku nguudo abeetunda no.
Eshimala shimala.
Bewasanga bayonka n'obalaba envi bamezesa bwavu balikululira kaliba kyogamba.
Eshimala shimala.
Watigirira batata bafenozi mula. Nafa bana babwe n'olumba. Kati n'abazukulu bakonko n'obafuge.
Eshimala shimala.
Ekiwamba bantu n'okubattira makubo. Basuubuza okubavuwaliza amagezi. Babireeta n'ebibalemerero bijja nakawa.
Eshimala shimala.
Ebyetaaga ebijjako tufuukira olusozi. Leero omulugubo otunula n'osoberwa. Omuntu omu n'asula mu ssente z'abangi. Woowe.
Eshimala shimala.
Tuimbe, tuimbe.
Eshimala shimala.
Tuimbe, kagende.
Eshimala shimala.
Tugambe, nti enough is enough.
Eshimala shimala.
Bw'obeera gwe nange n'atulaba ne twatula nti twakooye obuteekyusa busannyalaza n'onafuwa o kyalisanyi ne tukyusaamu abava sayidi emu okuddukanya eggwanga tribalism n'esukka okwegirisa ng'ekigota n'obutula enguzi omulimi okukulukusa amaziga gali kungula okubulwa ng'akatale kyokka byagula biri kawerege no.
Ekimala kimala.
Bantu battanga emisana n'ettumbi kyokka ab'omugaso mu ggwanga akutanda oveeyo nti ovuganya omukulu kibuuzo ekyo kuwemagere singa tussa kimu kyensudde ono kisoboka n'agenda mu mawanga amalala kyasobose ono atuubirwa butiitizi obwannakyemalira n'omululu ebitongole obuteetaaya byonna birinda ntuli za mukulu
Remember where you got it from. www.djericom.com